cuka cuka la kalatum wonto hedaade heedi amen ile linde mangal mudum fu min calmini am sanne mi de alam jeegon lewru october 2024 min wonde do hande do e mawdu sama sheikh hono nyallirda
ni selli baswala ali sisi
sama sheikh godon jongon da sake am henle le basaw
e ben nas wati juude mbose meman halam lewru pabundira dum woni modla soldati hebe ben gattana hakilo bangal mudum derno gadi madara kiwdi mudiki ben fewde e yimbe le kasindinibe e memadun hala ben wattuji hodi ne do hani waltinde ben saaji e yogaji himtotorgal lolido bors adan do gundam tum en jaha memde hala suka gado disengaji lolido calligraphy denno animateur o basketteur dun kulentereji kewdo wata e wattu goto em dokita hono bodon nin mbirki sembe caldi alsisi
sama seku so lewru october hala mudum hala ma hodo fu warta hakkile ma
lewru pabundral alsisi haybe hewbe ben hitene ko e mun serafe le ndudo lewru denno be gondi imadaraji fodo yimbe le hasindinibe e fudode lewru ndu
lebi mabbe be ngaram jokital ido imadaraji fatimode lewru ndu faki ben famtare anni ko salisi ko heban en do hendo festang usman yali buji
ndu lewru kejanandu pabundral wadan fa suka be jokolbe balla himbe be ngala bawde woni ko nanden ko yogabe mabbe ko kollitivide
le gadde be won bisaka
min balludam wawi wonde ko wajade so mi yi mo wawa gollude bate nyaw mi hokka jomun temdere wala temedidi hokkude pade e chomchi mi wallidi wobbe chomchi e pade
sini arande be mon fu wadan imma dar kanyun tan suka be jokkolbe conseil local jeunesse jeli bugu commune go bamako ana cheko kalisiji fa balla himbe be ngala bawde gombe leede ande mubben mohammed bagayugo andirte obama won horaji conseil local jeunesse jeli bugu
amin pamina yimbe so be bawi rendinde ka alis min balli da miskinebe gonbe hedda jili bugu ujunaay joy hayaade ujunaay sappo
mi cintinde wiide lewru ke enando hinne e yurmende e habgol heringol sera an yambine le mali ko yaata dubbi chapande tati joni
sekrabe on bay tottudo hakilaji modon fuudo dido kabaruji do hello amen facebook na ru compte x mom nudirta twitter fuditugol jande do doore le hitan 2024-2025 kaynu borta masabe anaruji nom holitiri wede hore kumani be jande do doore le leedi ameni le communiqué goto
non tigi alisise ben wi talkurundu fuditugol jandeji go octobre 29 fa nyande 9 novembre warundu denno ko dum fufu mi woni mi jokambe skabe lekkuy kaynu ardibe kabar jandeji doore kedanna ko ban mahmoud baba kuntay du fasango usman nyalbuli
ngon le université goto mo wala e wi lamu gondo le commune ndiot bamako le du sudu l'école jande fuditi go o lewru octobre ndu ka tiagal dabere ndago farnema o bamende hore be du sudu l'école jittiraka mbayli tan he joji mobben
c'est vrai
gonga kabaruji di kawrintinama do uttingol l'école lewru octobre ka do nde dabere men jittiraka min nangiran dun ni min dara min lani do do e uditete kasen suka be jangobe mono funo famire nde dabere
personnellement moi
min kay yett de dabere dun wadan fami lani do fa gassa min dun nawi kan sanne lewru hundu kasen nyalande kolitande jande fuditata yo nay lewru novembre warorundu uddugol juudi l'école chapantati ego o lewru juillet hitande 2025
holtama wiide waytirdul kilotijim kayen ko nande mudum ko bornte coro kaddule mudum wakati fu fa yetto brosse a dents mudum ko noddirta coccorgal an wawi latade sababu rende yimbe iwde nyawuji kewdi
non tigi alcisse don holtiri kambe dokotro en yelan be dor famu dono ko Issa Umar tugula hebani do fesango Usman Yalbuli
lay boli capitangal suka be jokolbe yogabe jabbi sedade wattu mo tubaji gaddateede lay gatta e caldi mubben na wattu mo bayli tata cioccorde mubben
ne ko ci ne ba fali
tubaji am de bornoto mi coro kaddule en ka balde tati fu bayta mi dum bros en odu mi ne yigira dum niije am ana heba libbi joyi jom min jogaki kilo tiji kew dum burata nay bros en o kam ne way wadde libbi didi tani mi yigira dum niije am
asra ama itizi folo
e taguji de himbe jettiraka hono wonko boni tawene hoynugol cenam le on wat an way wadde kutteji bangal cellal docteur mahamadou balde holliti en tat eleje mon
le port prolongé
watu gol fa boya kilo tiji coro kaddule amen ornamaje ana wawi latade sababu yottinde am nyawuji ele nokkule ciudide e amen kilotiji kanye ko nande mudum muinaradi haabu min kani nawtarade coro kaddule amen ornamaje ana hani ko dum wayte nyaloma du fu uri fuso anga do birki sembe caldi edi wodane rawbe edu
ele fam ko fawi do kabaru cioccorde no hana nawtirede ko buri lebbitati woni ko holitin wiide doktoro o omo wajo do sukabe jokkolbe mobo dun fa gasa le nokkuje labude fa dento e nyawji yogaji
sama seku natu ko ndiyan danka na hedi mater faham le linde mangal mudufu
non tigi mbernay le capital me en gal de de kewde gonto de jam nati fa woddi hele nokkuje di woni bangal mayo ranawo go niger no alhaali dido sababu haybe hewbe gonto mbe nawtugo dun no hebbide buudi le dede de bangal gule jogay di bingatta kanko darman maga darno tun koy de wonko hebene kede fostan usman yaluuli
sebeni kor sukabe jokkolbe ko yata sappo ana dari le indiyam njoddi dan fa kopi mumben ana nangondiri juude ana kolla himbe do jabbirto yaade bammata foloni oping adama ko ana taykitadu le deandeji goddi de ilameje nati le mumben fanya le boli le deande cité du niger kana nata le lana sukabe jokkolbe hono suleiman kanta batte mudon ana wondi e donuddo lana mudon
joni woni arande en lumminde yimbe e lana du goudron sabe allah tan mi ngadirta dum koy sabe min fu midon tordi hande
sabu ko bedde ko nenu
ngonga dum fabugol non ka kanta holiti wid ana heba hen seda ko watte e jibo mudon
won ko kobe teme didi wakati fu so mi lumbini be won ko kobe ko buri dum e hore neddo ka waawa salade ko hokka
e de lam o kanyun ana wonde wadde imma daraji e yaltinde himbe njodi be leede nokkuje e bendat e jamare de jalta leedi galleji kanyen e nokkuje ndiyameje darato
do nabata e yowtira am minimag le yawtere am min magnalo mo hande o min kalam hala tiddalla kay waaku sama seku
non tigi alisiise mbiyan wattu mo mbern neddo iwa taccuka ku yaade baliki donno hultan wiide tawuji wontu mbiyan tiddalla de sarabe wi kencelle alhaali famini jaati wattu mudum
hay sama seku o do wakati ka na narda sarab suka be wattana do en hakkile sanne sabe en bay wadde bonandaji tattude sanne le dido wakati je fa keben famtar anni ko isa umar to wala heban en do hendo festango jenaba jallu
ne kunguluk mi fencha manyi
wadi sa mi de mauna no horam mi de fe ko tan cikunomi ko min buri gota fuf hami wiyame de ne jinnabam on sa ahne waki
ko chama nduna akorla la kusel
dun do seda fuf fati abbas jallu mem do hala titalla cuka ko mudun wono mako kanko sukabe hobbe dido watuji di na jogi hono do chadele lato do sababu titalla kudde mabbe sarabe kanon abdul salam sanugo modo galle to dar salam to hebi debar mudun takunde mako sukabe
ne ka fere folo folo rekera
fere ko kemiko ko hollude sukabam ko mi sehil mabbe ko mi gido mabbe ko mi deno mabbe saaji ko ma kolla ka kanga
to etma do la achitenya
to tondude hakillaaji hewtude holare sukabe dun dun yo dabare e bi dunke en hakillo psikologo docteur draman elhaj touré holtiwide dun do na jeyda e yirwere suka denno mo dar sarabe watane kabar mu dun hakillo
le rapport avec les parents
hakuna sukabe jinnabe ne waki on sa jinnabe ne kani famde be fere mun ko yewtere tan habe fama ayri ko hakune chukagu e mangu be ngoni ne tidi
ils peuvent se manifester
kanko psikologo o na wajo dun yo sarabe teddina sukabe be e wattu goto dun be jewtida e dunke en kabaru hakkilo so dun hasindinama e ndara sukabe hettinaade sarabe yalla pat fi be jakkuteji mudun e lekorata
le portrait amen nyalom hande o sama seku mi jaram gundam fam kala to hala jo kolle goto ngado to golleji kewdi
mo wiye asuman hamadun sangu denno mo wada desengaji o animateur o gado basket mo yidi dun latare lekorata ko arbitre denno golleji kewdi di o wotta ne sabbi o yidi di tanko kajaada men to gundam tun almudu mahamman bangu yidi mako kadana ko hebane do fe sango usmanial buli
asumani hamadun sango he suko jokol mo hibina dubi chapan etati tafon gado golleji kewdi di janga he jande mudon o kotinde kebudo bibbe di don holiti en hono fuddire di golleji
le dessin
o mi fuddi dum ila hitan 2005 class njoyobo gonnomi no kebumi defune ne woni ko nayoro mi bangal jande windude fa gasa mi fuddi wadde dessin ji do plakiji mi de winda do mayoji fayeto do t-shirting aji de dene amen do do so arbitre wala mim be noddata saatu fami laato dum dessin o ka yonki an mu
habbi mavi
arafi dawlingul golle nate to gundam to e tidal hibgol jawdi gollerdi ana e chadele de asumani hamadun sango jogi dun fu e tawede waawi daranade ko hasindini leedi golleji laata de arbitre e wadgol yambereji
nokku do min gondo yimbe hewbe anda nafa ko woni e tawede ada wawi windude fa gasa don ko noddirta calligraphy e de mbay wadde yontere tawi mi kebay ko min golla yimbel be min gollanta saatu be hore ko be kokkata men ko saatu fe wawa sodde peinture e hore nga alhamdulillah mi habbaki e fe go
ko asumani hamadun sango yeloto latade arbitre andado le leddi men endi e tiagal modon du wonno ko almudum hamman bangu heben studio tamani jiwde gundam
hello amen tarik nyalom hande odu min jaham laam kidal
notigal cisse ben nyahan ton memde hala hayre monde hendu gondo e natirde kidal lan mudna winda bindi mudi kidal denno hunde sudak fen jassar fuli natede
mohammed tita jean pierre kanko bami anniya windude guldo bindol do nedo hayre do woni kidal om haltana mem hudun sabi dum kedden fettango mumin sendebu
pour arriver
da iwi gawo arawara kidal tiagal kilometre ngaji temetati e debe sapo wande ngoni ton da betiki dun kilometre 3 farde mayottade li gallure kidal hayre mawdo anaton ana uri dubi chepan tati mi mohammed tita jean pierre mi pami ania windude do majjon edane kelta machek comme windi do kidal do woddi yimbe anambawi taykade dun mlato to sababu sultinde be e holitinde wiide be ngolta kasse kilometre 3 sa betiki dun do lawungol mi windi do hayre goddi kuleji kolitoji fina tawa kelta machek en hono humeisa dasia tende je e takardi
e de takardi
una wata en birki sembe chaldi batuji mawdi ana wondi waddine laamu kayifa heɗintina immadaraji nawrde bangal piɗe balom ɓande jittiyaade jeenayi lewru octobre hitaandu 2024
noto sababu ko warta capanae jeegom o kumɓe kabaru mbigi sembe calli kaydun ardiɓe nokku o mbenne hawruta e ben kawrtal ngal heɓɗo ngo mijo woni ligue football kay fanda muɗum yo yalla ligue o ne heɓa ati dabareji yalla hunjande hoore nden manda mabɓe ɗum woni 2023-2027
jokkolɓe hewɓe kañum en kana jikkini jikke lobbo wiide ɗiɗo batuji waran latal sababu hunchude yarde yeso tiɗɗallaji nawrde bangal piɗe balom le e région o fa keɓen famtare anni ko Mahamadou Samba Diallo ɗon keƴaɗami gonɗuɗe nokku o heɓanen do hendo festango Ousmane Ali Boudji
leyɗe balɗe ɗiɗi kaltidal waɗi faɓe darta tiɗɗallaji ɗi balon kay joguino ɗum woni ko holtiwide docteur Moussa Sow hoorejo ligue football kay ɗum waɗi saabi tiɗɗallaji taykitaɗi dow majjum dartude hono balon kay yirwirata komin jiɗi ɓe andude tiɗɗallaji gonɗi dow kabaru balon kay dartude hono ɗe caɗele keɓen sukaɓe jokkoɓe wonɓe ɗe gallure noddirtene sittede ray nde ana anni wattude hen koyɗe mumen yalla kolita ɗum ana waɗe ko wawi yirwinde ballon région o
eɗe
darta e hoorejo o hawrintina équipe ngaji gonɗi le o nokku yalla gotan heeɓe nabbo premiére division eɓe kani dartude ligue o ɓe ɓeyde joɗininde coupe ngaji yalla sukaɓe en lanɓe fa gasa e championnat o eɗe mila sini arbitre moƴƴuɓe gon jinggonoɓe kewan ɗum wonno ko Mamadou Samba Diallo ene studio tamani ƴiwde kay
ɗum timminta kabaruji amen ñalawma ala hannde
sama sigo ɗo jaati mi kaddete kabaruji amen ɗi hannde min jooti sukaɓe jokkolɓe to mi gonno heɗade hejuji amen ɗiɗi lendi e maggal muɗum fo assalamu